deegaanka u diinday gobolka Bay waliba uu soo biyaa horumarasho dumo dhinaca stay gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo suuqada ku dareema isbeddel weyn oo dhinaca horumarka ganacsiga bulshada deegaanka u diinday oo ku hadlay dhinaca horumarka ganacsiga ku jira deegaanka iyo sheegay in marba markii ku dambeeyay uu deegaanka u diinay ganacsiga isbeddel ku dareema qaar kumid ah ganacsada deegaanka u diinay oo soo ka tilmaamay deegaanka uu dhinaca horumarka wali uu ka sii dareera ya maamulkan kuma hadnay dadaalka horumarineed ee soo kuwada deegaanka u diinay gobolka Bay
anoo magacaabey Aamin Hussein Hassan kanoola deegaan weynaha u diinle ee mashallah ganacsigaana boolkay bool ee idaa keenay aaminadii ee nisaraarka ganacsiga ee diidan faylay ee mashallah boolkay bool ee maalmadii qoftay oo iriide daraadii may buuhan dadka mahasiir dhaqaaqayaan laakiin haminkii mashallah intii laayo 5-4 saac meelahaas oo keenay ganacsigaan nin faylayn in shar dareerahay
hormarka u diin dhaqaalaha ku soo do ganacsigu ku soo do leerarka ku soo do nooc kasta oo lum fiiri u diin may balana mashallah ilaahay in ziyadi fayl alhamdiyallana tiidi kale may baan kan baaqay ganacsatada u diin anay wadankan kan ee onu leena oo hormarsanaan ganacsi horun saaday anin may ba ku mid aha ganacsatada aw diiniya ku mid aha kan koobad iyo erkor miskan lamaad iyo erkor
ee wale boorto in sheed ee aan qafaraasan aan tuun magaaladan un roogna aw diin la una har muujisna waana in sheed may ba aan qafaraasan aan tuun meelinay baxayna waan wadankan lay roogna iyada qafaraasna ee waaka magaaladan eedeyada feerta joogta degana magaas ku baash lahayna amiinki ganacsiga fiilay geey ganacsiga fiilay walootana khalaasan malle insha Allah wala bani rajay inta magaalada eedeyada dadkana hor aan ka siis codoonaan tii hor marjay
ee anoo magay ilaara u siidina oo Cabdullaahi Sheek oo ku nool degmada Awdiina alxamdulillaah rabbil alamin ee ganacsiga isku fiilay maasha Allah alxamdulillaah ee marba marka siidan bayta kasi faylahaadahay tagaarajin kasi faylay shaqaysan kasi faylahaadahay hormar la shaqaylay aragaynaa maamulkaano inka maad nagaanay taasi ilaahay yoona milo khair qablan ka sahla hormarkii oo nila fadaayaan aragaynaa wadooyinka in isku bee magaalada istaraatiijideed ii si lahan biye oo la siisay kormeelanka meelo kale dowlado kale saaday araga ee ligay ka jidateen subax hubad aragta hormarka lan socdoba yaa ka tusay wallahi ma sha Allah iyadan ka farxaan laakiin meelaha arag iyo obso walaal subax arag iyadan ka farxay naasiga hamiinkii oo ma sha Allah alxamdulillaah amsi walaal samaynta kiin baayan leed kiin gada maayan walaal subax kiin gada maayan alxamdulillaah